nsakanye nti mukama kuna mulondo ya tudala mula bantu be ya tonda chibagwanira nabo okujja mu luyimba nga bayimbira wamu enanga nebitasanga bikubi okosake ngombe na makondere binyanyagira udobozi lyoluyimba olwo kusinza tuwanike ekitiibwa kye mukama wamage
ekitiibwa kye kitumbire buli lulimi abantu n'amawanga era n'ebika babenga n'omukwano n'okwagala mubo okwagala kabaka oyo nanyini maje oyo atuula mu ku myaso okutano gyeka eyassaawo emisingi gyensinga gituwagaba emaka buli kitonde kye mubokka kamu kimusinza oluyimba lwabyo lubaawo emisana n'ekiro osaanira kabaka osaanira yegwe katonda gyewaliwa te mulala kitiibwa kyonka kibona ebbanga bakute bayimba egyosanna alleluya osaanira osaanira kabaka osaanira yegwe katonda gyewaliwa te mulala kitiibwa kyonka kibona ebbanga bakute bayimba egyosanna alleluya osaanira.
Tsunami jezi tereke wawanya tukayo eyo jezi fubutu kamanyi nezi kankanya atene zimala neze kweka nezi sirika abagezi gezi beno vivasumbuwe mitwe bababi nonyeresa nevivasukako hasani nechitibwa owo buyinza oyabitera tera wama kubwe katani
kuba chola betonya leka kubuze eje fubutu kanyaji terekayo yechele kwa mchina chochimbuli remanye matogero obama pipa kinkana gacha ensonga kwesi mideze yeno chikatonda singa magezi gaba gezi metumanye oyo atali na kusoka kare tumusinze tuimuse chitiwa chemisa na nechiro osanira kabaka osanira yegwe katonda jewali wate mulala chitiwa chonka chivu nebanga wakute bayimbe jozana alleluya osanira osanira kabaka osanira yegwe katonda jewali wate mulala chitiwa chonka chivu nebanga wakute bayimbe jozana alleluya osanira. Chitiba chonka chibu nebanga bakute bayimbe jozana alleluya hosanna.